Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe tukaba nyine twibuka uyu mutagatifu Kizito Mihigo washyinguwe hashize umwaka umwe n'umunsi umwe, kubera ko mwibuke ko ejo kuwa mbere tariki ya makumyabiri na kane ko yavugaga mu kanya nibwo nyine twarimo twibuka umwaka umwe ushize mutagatifu Kizito Mihigo ashyinguwe. Twahita kugira ngo nyine tumwibuke natwe muri ino kipe yacu, muri ino kipe y'abantu biyemeje kuzamuka ingazi y'umwe n'ubwenge nyakuri. Abo nta bandi murabazi, dukunze kubaganira, maze iminsi tuganira nabo rwose, n'ikipe imaze kumenyera, muzi ko hasi ibyumweru bibiri tutaganira, kubera ko nyine twari twarahariye ino minsi icumi ishize twarihariye mutagatifu Kizito, kugira ngo nyine tuzirikane ubuzima bwe, tuzirikane ibyo yaharaniraga, ariko cyane cyane turebe n'ukuntu yadufasha kuyobora irangamitekerereze yacu n'irangamyemerere yacu, kugira ngo twumve ko tumwemera. Icya mbere cyo, ikindi cya kabiri twumve ibitekerezo byatugeze aho, noneho niturangiza turebe aho twahera, dutuma ibyo bitekerezo bye bitubera ikintu nakwita umuyoboro, cyangwa se ikintu cyatuma nyine biranga imikorere yacu ya buri munsi, nyine mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane mu guharanira ko Abanyarwanda babana mu bumwe n'ubwiyunge nyakuri. Ikipe yacu rero imaze kugera mu myanya, ndabona hari umwe ukirimo wisasanura neza, arimo arafata umwanya, ndamureba ubwo wenda batamureba we ndamureba, nagire vuba kontorora kuko ndabonamo kumwenyura, nagire vuba kugira ngo utangire. Nagira ngo ntangire mbasuhuza nk'uko twari tumaranye igihe tumwe tutaganira, mbere kuri Bwana Aloyizi Musomesha tumaranye hano hano mu Bubiligi, we utangire tuganire. Bwana Aloyizi Musomesha mwiriwe neza, nako muraho, ariko ufungure mikoro irafunze ndabireba.
Abasuhuza cyane Bwana Felestini, namwe turi kumwe mu kiganiro abandimwe banjye n'abantu bacu, ndabasuhuza cyane kandi ndasuhuza abatwumva kandi batureba muri kiganiro cy'ubwiyunge nyakuri. Mugire amahoro.
Nasagarare umugani w'umurundi. Nagira ngo rero nsuhuze na Bwana Venuste Habiyaremye, nawe nagira ngo usuhuze, ariko nari ntoye gufungura mikoro, nawe ndabona mikoro ifunze. Uraho wiriwe Bwana Venuste Habiyaremye?
Mukomeye Celestine, ndagushimiye cyane kuntumira, kandi ndashimira nako ndasuhuza Aloyizi nawe duhuye mu kiganiro nk'uko bisanzwe, kandi nshimishijwe no kuba ndi hano nanjye musangire ibyo bitekerezo bya Kizito Mihigo.
Murakoze cyane. Reka rero twambuke hakurikira mu Rwanda rwo hakurya iriya muri Canada, turi kumwe na Bwana Francois Munyabagisha. Muraho Bwana Francois mu Rwanda rw'iyo ngiyo?
Mukomere muranyumva?
Turakumva tunakureba rwose nta kibazo.
Mukomere Celestin, ni wewe mukomere Venuste na Aloyizi, noneho kandi no gusuhuza abatwumva bose, no kwifuza nizeye ko turi mu gihe kiganiro cyiza.
Murakoze cyane. Rero nk'uko navuze mu kanya, turacyari muri ya minsi, uretse ko nigeze kuvuga rimwe meze nk'utera urwenya mvuga nti Kizito Mihigo umwaka wa mbere twebwe hano kuri Radio Urumuri twamwizihije mu minsi icumi, umwaka wa kabiri tuzamwizihiza iminsi makumyabiri, umwaka wa gatatu tumwizihiza iminsi mirongo itatu, umwaka wa kane iminsi mirongo ine, kuzageza igihe tuzajya ku mwaka wa mirongo itatu na gatandatu twizihiza iminsi mirongo itatu na gatandatu n'itanu yose y'umwaka turimo tuzirikana Kizito Mihigo. Bizagera aho hantu aho Kizito Mihigo azatumurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi, nawe nagira ngo ngere cyane cyane kuko ino minsi cumi nyine dusoje tuzirikana Kizito Mihigo, ndetse na n'ubu ngubu turimo cyo kiganiro cyacu nyine dukoze cyitwa nyine ingazi y'ubwiyunge, n'ubundi turagira ngo aze atumurikire turebe dukoresheje indorerwamo ze, cyangwa se turekere ubwiyunge bw'abanyarwanda nyakuri, ariko turebeye mu ndorerwamo ye, tubirebeye mu maso ye, dukoresheje amaso ye n'umutima we. Dayeri Uyu munsi nagira ngo nkuko ko twasabiganiraho gatoya mfite umuparadiri umuntu ntimugire ngo twatwagize kugira ngo ugire ngo tubyuke ngo tuvuge ibi ngibi tuba twatwabiganiraho hagati yacu kugira ngo tumenye ukuntu tuyobore ikiganiro. Turimo turazirikana Kizo Mihigo watuvanywemo hashize umwaka, ariko hagati aho ejo bundi twumvise n'umudamu witwa Idamange Byamugwiza Yvonne nawe wavuze ibintu byinshi mu byumweru bibiri yamaze atubwira nabyo ntabwo bigeze ko yaramaze kudukorera amavideo agera kuri atandatu, ariko harimo ane akomeye yatanzemo ubuhamya bufatika bwumvikana. Muri ayo mavideo uko ari ane yavuze ingingo nyinshi cyane dushobora, ariko harimo izo tubona zagirira akamaro runo rugendo turimo rwo kuzamuka ingazi y'umwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Mu biganiro twakoze kuri radio Rumuri bitandukanye tumaze iminsi icumi yose mwumvise abantu batandukanye, mwumvise abantu bo muri KMP kuvuga Kizito Mihigo pour la paix, batubwiye nyine kuza ngo Kizito Mihigo bamuzi neza, ndavuze mu kazi mbisubiramo ukuntu bagerageza kugira ngo bose Kizito Mihigo ye kwibagirana. Mwumvise ibiganiro byakozwe na KMS donc Kizito Mihigo spirit, ni ukuvuga abantu biyemeje kuba ba Kizito bashya, abantu biyemeje kuba abandi ba Kizito Mihigo, kuko bagira ngo iyo mitekerereze ye, iyo myumvire ye y'ibintu, iyo myumvire ye yabona uko yabonaga Abanyarwanda mu kubana bikomeze. Mujye baravuga ngo upfuye barapfurika, ariko abo bantu bo muri KMS biyemeje ko Kizito Mihigo we batazapfa ngo bapfurike, atazapfa ngo bapfurike ngo birangire ngo yibagirane, ko bazakomeza nyine icyo kivike noneho bakacyusa umugani w'ayandirimbo ye yahimbye yitwa ngo umwana wanjye uzabe intwari. Uyu munsi turagira ngo natwe mu kiganiro cyacu nyine cy'ingazi y'ubumwe n'ubwiyunge turebe iyo ngingo y'ubwiyunge n'ubumwe, ariko tubirebeye mu maso ya Kizito Mihigo ndetse na Idamange Yvonne. Turabizi ngo gute rero Kizito Mihigo tuzi uburyo yabonaga Abanyarwanda barakwiye kubana. Ndabanza me ijambo abatumirwa banjye mpereye wenda kwa zimusomesha, kuko niwe nabonye watu akunze kwibona cyane mu buryo Kizito Mihigo abona ibintu. Turaza gukurikizaho Francois Munyabagisha, kuko we nzi ko imyemerere ye y'Imana nubwo ndavuga wenda ndimo namutanga, ariko Imana yemera igomba kuba atari ya yindi natwe twemerewe muri Isirayeli. Namureka zo kubyivugira tuze guheruka bwana Venuste nabitubwira ku byerekeranye na Kizito Mihigo, nyuma tuze no kugaruka ku byerekeranye n'Idamange birumvikana. Bwana Aloyizi Musomesha, iyo urebye uburyo Kizito Mihigo yabonaga Abanyarwanda bakwiye kubana, ukareba uriya mushinga wawe waduhaye igihe kirekire udusobanurira ukubona ibintu byerekeranye n'ubwoko, ukubona ubwoko ingirwa bwoko ya politike, ukubona byose ntabwo musubiramo urumva ni ibyo bagiye gushyira imyaka ibiri tubiganiraho, ukabona n'uburyo nawe ubona umushinga w'Abanyarwanda bagombye kubana, ubihuza ute bwana Aloyizi Musomesha?
Murakoze Celestine cyane kumbaza ikibazo cyane wakoze. Muri make kubera ko nyine twibuka cyane rwose Kizito Mihigo muri iyi minsi. Icyo navuga nabonye kuri Kizito Mihigo rwose ku byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri nyine nange bijyana nyine muri uyu mushinga nange w'ubwiyunge nyakuri witwa BDGP natangije mu mwaka 2001 nawutangije icyo gihe yarafite imyaka 20, ariko navugaga nyine nange navugaga kubwo ubwiyunge nyakuri bunyura mu kuri ubutabera n'imbabazi, kumbabazi cyane cyane kuri icyo kintu, kuko nabonaga ko tugikeneye cyane bikomeye cyane muri iyo myaka. Rero byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye kuko kuvuga imbabazi nyazo zituruka ku Mana rwose muri ibyo bihe, ariko gahoro kubyina byagiye imyaka yagiye ikizunika. Kizito Mihigo nawe araza wenyine rwose nyine aza nyine ari Kizito Mihigo nyine ndetse nta kuri namuvuga, aza abivuga neza cyane noneho ageze mu Rwanda rwose arabyigisha imbabazi nyazo pe. Ikintu rero Kizito Mihigo abantu batwumva tugomba rwose kumva ibyerekeranye n'ubwiyunge nyakuri, ndavuga cyane rwose ubwiyunge nyakuri nuko ye natwe tubizi nuko yavuga ko ubwimya kuri buva buhabwa n'inema nzima mudashobora kugira ku mbabazi nyazo utazihawe n'ingufu ziturutse ku mana n'inema nzima. Icyo kintu rero hari igihe rwose nabivugaga rimwe na rimwe ariko ku bantu nyine batemera imana nyine cyane cyangwa se ariko ukumva ko utazigeraho itafite umuntu ukuri hejuru cyane ugushoboza kuzigeraho. Icyo rero yambitse izo mihigo yabigezeho twabizi twese rwose ubona ko atari ingufu z'umuntu zamushobozaga ibyo yakoze byose kubyiyunga nyakuri nyako. Nubwo umuntu yavuga ati ntabwo Imana yirinda ni Yesu Kristo, yavuga nyine Yesu Kristo, utakwemera Yesu Kristo, utakwemera yenda utari mu rindi dini, ariko ukumva ko utazishoborwa n'ingufu z'umuntu z'umuntu gutya. Hari izindi ngufu zindi zikurenze, zirenze ubushobozi bwa muntu. Aho rero kwikiza ito mihigo rwose igihe ntacyo nabivuze bihagije n'abandi barabivuga kundusha ntacyo nareza nuko n'intangabugero kuri iyo ngingo n'intangabugero. Niyo mpamvu tugomba kumwigiraho tukumwigiraho. Nubwo indirimbo ze nyinshi abantu benshi ntizaraza gusobanukirwa cyane kubera ko harimo ubuhanga buhanga. Ku byerekeranye rero n'ubwiyunge nanone ku yindi ngingo mvuga mvunaguye mu buryo bwihuse, iyo twerekeranye n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, imbabazi mvuga ni muri rusange umuntu wese, abantu bose, umuntu wese nuko umuntu wese utuye isi, niyo mpamvu umushinga we wari umushinga urenze imipaka y'abanyarwanda. Ariko rero ku byerekeranye noneho byerekeranye n'ibibazo by'abahutu n'abatutsi n'abatwa byerekeranye n'ingirwamoko ya politiki, nuko agiye muri umushinga w'ubwiyunge nyakuri myita nyita ko ari ingirwamoko ya politiki yari yarabirenze, yumvikana yari yarabirenze. Bigeze ubundi muri iyo aho ngaho ugeze mu mbabazi nyazo zikomoka ku mwana n'ubukiri uba warenze byerekeranye n'amoko mu buryo nawe utazi uri ko ufite izikorera za ngufu zo zirenze iz'umuntu arimo kuba yayo kizo byo yabirenze byararangiye ibintu byerekeranye n'ingirwamoko z'abahutu n'abatutsi n'abatwa cyane cyane muri ya ndirimbo yonoho yasohoye muri mwaka wa 2014 igisobanuro cy'urupfu, aho yari amaze kugera hejuru pe kandi nawe yarabyivugiye mu gitabo cyanditse muri make ku byerekeranye numva n'intangarugero ku byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri agomba kutubera urugero rwose mu magambo avunaguye.
Oui, ariko urakoze rwose ariko kugira ngo ntangire koza abandi ngira ngo nongere nkubaze wenda ube wadusobanura ku buryo busa nkaho burambuye kurusha uretse nongere bisubiremo ko ujya mu biganiro byinshi cyane wadusobanurire kenshi, ariko se waduha nka point nk'ingingo wenda nk'imwe cyangwa ebyiri wumva wamureberaho, kuko iyo urebye ukuntu we yagiye abaho mu buzima bwe bwa buri buzima bwe bw'ukuri, ni ukuvuga dufatanye nk'urugero ukuntu yagiye gushaka umuntu wari ufunze yarahamwe n'icyaha cy'uko ari we wishe ababyeyi umubyeyi we, icyo gikorwa gifatika gutyo rwose. Ese iyo myitwarire ye wowe wumva muri wa mushinga wawe umwe nyine bushingiye ku mbabazi no kwiyunga n'ibyose wumva bizagera aho ngaho ko abanyarwanda bazagera ku iyo ntambwe yo kujya gushaka umuntu waguhemukiye ukajya kuba washobora kugira ngo wiyunge nawe
cyane rwose. Erega ntabwo kuvuga ngo bizashoboka, hari ababishoboye, hari ababigezeho batanga n'ubuhamya buri gihe no kuva nagira ngo abanye rwose tuba tubyibuka no kuva muri iriya myaka ya kera za 1999 nawe cyane byatangiriye cyane n'umunani 1999 mwaka 2000 burya hari abantu cyane cyane kiliziya gatolika mu Rwanda burya na za gacaca tubyibuka gacaca mu Rwanda zatangiye burya ni hari umushinga kiliziya gatolika yatangije mu Rwanda w'ubwiyunge kuri za gacaca. Noneho leta nayo iza kubigenderaho noneho nayo ihita ifata za gacaca, ariko ubundi burya umushinga w'ubwiyunge wa za gacaca watangije kiliziya gatolika mu mwaka niba nibuka neza ahangaha ntabwo neza ariko ikena ni chenda ni mwuti umbivi kuja lero kukua ayitawo nasomye rwose bivuga byagendaga kukunda abantu kizya abapadri bajyaga bajya muri gereza kujya kwigisha abagororwa imbabazi n'ubwiyunge abantu basabana imbabazi yari cyatanye
ariko impamvu mbaza ikibazo nanabigendereye kubera ko twabonye iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda irahari kandi ikora rwose ndetse twabonye aho bafata abanyururu nyine bahamwe cyangwa cya jenoside yakorewe abatutsi bakaza imbere ya muri rubanda rwose gutya mu nama rusange akaza imbere y'abaturage bati rwose ndasaba imbabazi rwose ndetse ukabona abantu yiciye anturugiye nyine kuba yagera muhamye bababwiye ngo nibaze bahoberane bagahoberana nayo byibone kwa televiziyo y'u Rwanda ariko ku rundi ruhande wakumva wa mubyeyi kwa ndivuga rwose umugore rwose ndimo ndivuga umugore mutwaye ndibuka umugore babwiye ngo nahobera umuntu arangije akimara kumuhobera ngo bako biyunze aturiya turiya ari gica turiya urikibaza ubwo bwiyunge ubwo ubugenze bute ese urabona harimo itandukanyirizo hagati y'ubwo bwiyunge nge mbona nkaho bagize amukira mu gifaransa bagita fosfe mu kinyarwanda kuba buhatiwe busa nkaho kugira ngo bagaragarize abantu koko abantu biyunze ariko butaturutse ku mutima nakigira ngo ngereho ngewe icyo cyo ngo butaturutse ku mutima bibe biturutse ku mutima ese murabona rwose uwo mushinga wawe ufite wo kugira ngo abanyarwanda babone mu bwiyunge bwa nyabwo urabona bizashoboka bwana Aloyizi Musomesha
urakoze nakigira ngo ureke kumva ngo bizashoboka kuko nakubwiye ko rwose hari abantu babigezeho ahubwo aho ngaho nagira ngo uvuge nsizagire kuri icyo wayumbaje icyerekeranye no gutandukanya hari ubwiyunge buvugwa na leta mu buryo bwa politiki n'ubwiyunge bukorwa na sosiyete sivile kizomihigo turabizi ko yari muri sosiyete sivile abo kiliziya nayo ijya muri sosiyete sivile ubwiyunge rero burya bukozwe na leta ntabwo ari ubwiyunge nyakuri kuko ni ubwiyunge buba burimo politiki ijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu ariko umuntu uyikoze ushaka gushaka ubwiyunge nyakuri umuntu udafite aho bogamiye muri politiki nka Kizito Mihigo n'abapadiri bajyaga gufasha abantu babigisha ubwiyunge buturuka ku mana imana ntabwo ari politiki ntabwo baturutse kuri iyo wigishije ubwiyunge buturutse kuri Yezu Kristu ntabwo Yezu Kristu ntabwo ari kuri ntabwo ari ntabwo baba barimo ba politiki niyo mpamvu inzongere nk'izongere utanze kuko zabayeho niyo mpamvu burya uba atari ubwiyunge nyakuri uba ni ubwiyunge bw'ubwiyunge bivuga mu buryo bwa politiki ariko kubera ko nyine imbabazi nyazo ni byo ubwiyunge ntabwo wavuga imbabazi imbabazi ziva kuri kicyo yabivuze neza mu ndirimbo ze nta yinda gusubira amahanga ziva muri wowe ni wowe niwo ufata icyemezo ukagifashwamo icyo kintu bifashe ukagifashwamo na za mbaraga na za nima z'imana zigushora ziguha za mbaraga zo kugira ngo ushobore kubigeraho ugasaba imbaraga zikuvuye ku mutima nta muntu kumba mu bwiyunge mbabazi nyazo ntabwo umuntu ushobora kuzisabira undi nta muntu uzihatira undi nk'ibyo ntizongere batangana kubwira abantu ngo ngende mumuhoberane nimusabe imbabazi uya aho ugomba kubigisha uburyo bo bashobora kuba bazigeraho babigeraho n'impamvu uko noneho bamara kuzibigisha nk'uko kizita bikoraga mu magereza murabyibuka mu muri za nkuru yakoze yaga akigisha noneho abantu bakumva impamvu bagomba gusaba izo mbabazi bagomba gusaba imbabazi babanyuri bafunze hari abakoze ibyaha abatagikoze ntabwo bavuga ngo bazajya gusaba imbabazi z'ibyaha atakoze ibyo ntabwo bibaho ibyo ntabwo ni nka teatre ni ikinamico
urakoze reka rero njye kuri Bwana Francois Munyabagisha we nzi ko ibyo byo kuzana Yezu Kristu mu buzima bwacu bwa buri munsi nubwo nzi ko nawe wigeze kugera ahantu wabimubwira ndabizi ariko we wavuga uti Kizito Mihigo we yabaga ayobowe ndavuga Bwana Aloyizi Musomesha avuga ko asa nkaho yahuye n'ukwemera kwe kwa gikristu ese Bwana Francois Munyabagisha wowe ubona nk'umuntu utemera Yezu Kristu utemera Imana rwose nibyo tubivuge ubona hari uburyo we yazashobora kugira ubwo agera ku mbabazi ubwo yashobora no kugira ikintu kugira ubwo buryo gusaba ko yababarira cyangwa yasemba bazi cyangwa nabo bazi musaba ko azitanga adafite uko kwemera gushingiye kuri Yesu Kristo bwana Francois Munyabagisha
ni kibazo numva kiraremereye ariko nuko kivangiye ukwemera gishingiye kukwemera kukwemera kwa Yesu Kristo kuko mbere na mbere kugira ngo umuntu agisubize ni ukubanza ukareba niba umuntu utemera Yesu Kristo niba uwo muntu ataba umuntu muzima ariko njyewe numva ko umuntu ashobora kuba yemera Yesu Kristo akaba muzima undi akemera Yesu Kristo ariko ntabe muzima umuntu akaba atemera Yesu Kristo akaba muzima akaba yemera wenda Allah cyangwa se ryangombe umuntu rero nzamucyaho navuga nti rwose ubwiyunge umuntu kw'Imana yakugeraho ariko umuntu uhakana Imana numva byamugora kugera ku bwiyunge kuko ariko twumvikana ku kintu kimwe Imana ni iki kuko njyewe nemeza ko njyewe ntabwo hano turaganiza abantu benshi ntabwo nakwihandagaza ngo mvuge ngo Imana ntibaho ngo nyihakane ntabwo nakwihandagaza cyane cyane ko nk'abantu banzi nkiri mutoya bazi ko narokowe ndatura rwose ntembereza Yesu ishyogwe
kagira inkuru abona u Rwanda rwa nawe urarinduza narinduzi Imana ubwo nawe urarinduzi
anyuze muri gansa nsanga umuntu witwa Habyimana Isirayeli Imana yamuhaye amahoro uwifeyeri yaramwishe bamwica nabi cyane rero nsanga arimo arigisha rwose ndafatwa nanjye mpita ndatura ndigisha narigishije cyane ariko nyuma yaho naje kureba nsanga Imana zirukwinshi njye nemeza ko Imana ya Kizito itandukanye rwose ibyo ngibyo ngiye kubivuga nta bushakashatsi nabikoreye nta bimenyetso bindi ariko bibaye ngombwa ko tubiganira nabihagararaho Imana yakize ito itandukanye n'inama ya Samarade ya Musenyeri Samarade w'i Kabgayi ya Kardinali Kambanda itandukanye n'Imana ya Kambanda Yohani itandukanye n'Imana ya Gerikora Kayibanda itandukanye yewe n'Imana ya rubanda rugufi cyangwa se rubanda rurerure n'uko mubifata kumushaka hari Imana rero imwe navuga Imana ya twese Imana iduhumekeramo icyiza none umuntu rero utemera iyo Mana y'icyiza bigomba ko bisaba ko amera nka Sawuli akasa n'ufatwa akabonekerwa umwuka kamwinjiramo urumva ko Imana igiye kumukoresha nanjye nkubwirane narokowe nuko icyo gihe ndokorwa n'umwuka w'Imana wamanukiyemo numva ubuzima burahindutse numva ko ikindi kintu cy'ubwiyunge njyewe navuga nzamukiye ku ibyo by'ukwemera nuko ukwemera kw'Imana gufasha umuntu kujya gushaka urumuri ibyo Kizito yabiririmbye cyane burya iyi ndirimbo ze yakubwira ati iyo ntajya kuba mu mwijima sinari kubona urumuri biriya ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu nakwita mu gifaransa bavuga filozofi mu kinyarwanda sinzi ukuntu umuntu twabyita umwimerere ni ubwenge mwimerere kandi ni ibintu bihanditse cyane nuvuga ngo wowe iyo wemere Yesu Kristo ukemera Imana birakorohereza kugira ngo ugere mu rumuri rw'icyiza ariko iyo utayemera bigusaba gukora cyane kugira ngo rwose ugaca mu bigeragezo byinshi cyane kugira ngo ube wagera ahantu uvuga uti icyiza ndagitandukanya n'ikibi ariko uwemera Imana ahita abona urwo rumuri ngira ngo Yesu niwe wavuze ngo iyo si la lumière ndi urumuri ibyo rero icyo bivuga ntabwo ari ukuvuga ngo ngo ni izuba cyangwa kuba kera nk'abantu mu Egiputa babona ko Imana wenda ari izuba ariko icyo cyiza yere nkumva ko abantu bashobora kwiyunga ariko muko kwiyunga nyine twibutse nanone ndagaruka wenda kuri Kizito cyo kuko nanjye ubwiye namugutekereje igihe kirekire kwiyunga burya intambwe ya mbere aho intambwe ya mbere ikomeye n'ukwiyunga nawe ubwawe n'ukwiyunga muri wowe niyo ntambwe ya mbere kuko utari wiyunga nawe ubwawe ngo bikuvemo imbere biragoye niyo bakubwira ngo ngwino uramutse umuntu ngo mwiyunge ntibishoboka nyine bibikina n'icyo ibyo wavugaga n'uko bigenda ibyo waruzi yavugaga niko bigenda kwiyunga nawe ubwawe rero bisaba bikibisa kandikiraho ndumva ndimo ndandirana
urakoze ariko urebe nuza connection yawe iragenda ariyo bigacika ngo nusubyumva neza urebe ko nimeze neza nagira ngo noneho nkuko rero nyine mu mwanya bwana Venus hari yaremye se bwana Venus urebye uburyo abanyarwanda bumva ubwiyunge ukabihuza ukareba kubyerekeranye n'uburyo abanyapolitiki abisobanura baravuga ko mu Rwanda ubu ngubu ubwiyunge ngo bushobora kuba bugeze kuri 90% ku ijana rwose ntago menya aho bahera bipima simenya ubwiyunge metere bakoresha n'iyo jambo ribaho mu Gifaransa ubwiyunge metere bakoresha ariko biravugwa noneho ukongera ukareba uburyo abanyarwanda babanye muri rusange yego ntabwo uri mu Rwanda ndabizi ariko iyo urebye uko abanyarwanda barebana hagati yabo muri rusange aho twarimo tubageza kuri radiyo umurimo munsi yashize uburyo abitwa abatutsi babona abahutu abitwa abahutu babona abatutsi abitwa abatwa babo bagaragara byo nayo ndazukarwaho mu kanya ubona ubwo bwiyunge tuburebeye mu maso ya Kizito Mihigo ubona bizatworohera bwana Venus
ye urakoze bera Celestine icyo kibazo mbajije rwose nagiye gusubiza nta ntashidikanyije ntabwo ubwo bumwe bwigeze buvaho ubwo bwiyunge ntabwo bwigeze bukorwa kuko bwakozwe n'abantu batabifitiye ubushobozi abanyapolitiki tujye tubumva ntabwo bumwe ari cyo kintu bashakisha divise pour régner ibyo bintu ibintu abantu twese tuzi ni formule tuzi divise pour régner rero ntabwo bijyanye no kunga nk'uko Kizito we yabitekerezaga rwose ku rwegurure hari umuhanzi uherutse kuvuga tewe ati we nta nubwo yabonaga ahubwo ngo kwiyunga hanyuma abantu bakagera ku muntu ahubwo yabonaga ko abantu bagomba kugera rwose ku Mana kurenga ukagera ku Mana ya Mana nyine yo yari yaremeye ko muri Kristu ariyo izunga u Rwanda uzi ko yavuze ati bampitijemo gufata izina ati hari izina ryiza nafata ni Rwanda Reconcilié par le Christ kuvuga u Rwanda rwiyunze rwunzwe na Kristu Kristu rero yavugaga niwe wamuteye nko mu gihe yashakaga ku igihe yari agiye kujya gufungwa namaze gutekereza kuri iki kintu noneho njya mu gitabo cye ntimumbwire rwose ko mbarambiye ariko reka mwumve ukuntu nk'umunyururu we yawufashe kuko aho ngaho niho iriya reconciliation we yumva yari ikoreye yagiye muri prison uzi ko hanze yari yabanje kubabarira abantu bamwiciye hanyuma noneho ajya muri prison noneho ubwo rero nagiye aho avuga ati aho bigeze nshimishijwe n'urubanza rwanjye ni urubanza ruri mu ishusho ry'ubutegetsi buriho nk'uko umunyamakuru Jean Claude Mulindahabi yabivuze ku munsi w'isomwa ryarwo koko rero niba kumfunga byatuma ubutegetsi bw'igisuti bwa FPR butahurwa maze bigafungura amaso y'abagizwe impumyi n'uheza nguni n'ibinyoma bimaze imyaka 20 ukuri kukamenyekana aho gato nejejwe no kuba mu buroko kandi n'ibibazo byose nagiranye n'ubutegetsi byarabayeho kugira ngo nongere ngire ubwigenge n'amahoro nyabyo ibyo bibazo byari ngombwa ati ariko cyane cyane n'ibifungwa ryanjye ari uburyo bwo kwiga kubana n'abantu bahawe kato barimo bajugunywe n'imiryango n'umuryango nyarwanda bareba gutemba bwoko igihugu kikibuka ayo marorerwa gusa kikibagirwa indangagaciro y'ubumuntu ubwo umwanya wanjye ahani buri ni ishuri ry'impuhwe ry'imbabazi n'ubwiyunge nyakuri nakomeje kuririmba izo mbabazi n'urukundo nigishije buri gihe ni igihe cyo kubigaragaza amakosa n'ibyaha byanjye cyangwa ubuziranenge bwanjye mu gihugu kirimo gukandamiza abantu umunezero wanjye uzahora uri mu ruhande rw'abatsikamiwe si mu rw'abatsikamiye abandi u Rwanda n'abarutegeka bagomba kwiyumvisha ko itsembabwoko ritaruta abacikacumu ntirishishikaje kuruta abarizize n'abarikoze ikiremwa muntu kiza mbere ya byose ntawasingiza urupfu atsinagaza abarokotse yego kugeza ubu ubwiyunge niyo nzira yonyine yatugeza ku mahoro duhora tuvuga rero ibi by'ubumwe by'ubwiyunge bw'abanyarwanda kiziterera abonye ko ariyo nzira nta yindi nta alternative dufite uretse kwiyunga kugira ngo tugere ku mahoro ahoraho nanumvise abandi bantu rwose bihuje nkatwe gutya ni abantu batari muri politiki umenya iyo umuntu avuze ubwiyunge agomba gukora ijambo politiki mu mutwe we kugira ngo abwumve neza abwumve mu buryo Kizito yabwumvagamo noneho Masabo umucuranzi Masabo abyita avuga ko kugira ngo abantu bagere ku bwiyunge ari uko bakoroherana byumvura byita kubahana samputa byita kubabarirana ibyo byose byari ibintu bitatu bihoraho twese duhora twumva byose rero uretse Kizito wari warabyumvise hari umuntu witwa Damange wabyumvise mvuze ibi bintu bamucirira urubanza uko Kizito yahise abifata mutekereza arambabaje ababaje abanyarwanda benshi cyane benshi ariko bari hanze aha ngaha none iki gihe rero turi kuvuga iby'ubwiyunge uretse gutekereza umuntu nk'uri mu minsi 15 gusa yari yumviswe n'abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi ku isi hose kubera ko yavugaga ikintu agakoza kuri ba banyapolitiki badakora akazi kabo agakoza kuri ba bategetsi badakora akazi kabo kugira ngo ubwiyunge bugaragare icyifuzo cyanjye kuri ubu ngubu turi kuvuga Kizito tukavuga Damange nuko uko leta iri kotsa igitutu abaturage byahindura none abaturage akaba ariho botsa igitutu abategetsi bakajya babareba mu maso nka Damange bakabavugisha nka Damange bakababwira ko niba badakora ibyo babasaba batazongera kubatora bakabareba mu maso bakababwira bati ni mwebwe mudukorera ntabwo ari tubakorera ngiki cyifuzo mfite ngiki cyifuzo n'amakizi icyo bashaka
murakoze rwose bwana Venusi ahubwo uradukoreye kuko dutangira intambwe utugejeje kuri Damange ngiye gusubira kwa bwana Louise nako nabonaga nawe azamura urutoki dushobora kuba ikintu nagira ngo wongereho ariko wenda nta mujyaho nagira ngo hari ikintu uze gikomeye cyane cy'uburyo Kizito yabonaga ibintu twakunze kumva uburyo abantu bafashe kuri ya kuntu Kizito Mihigo bakimara kumufata wowe atigeze agerageza kuburana mu by'ukuri ese yemera ibyo bamurega byose ndetse ageze naho umwavoka wamwirukana njye hanjye gutanga nubwo bibujijwe ku muyoboro w'ikiganiro gutanga igiso meu point of view ngereze nibuka Yesu Kristo bamufata none no Petero ahitafata inkota atugutwe ku muntu umwe wari baje kumufata Yesu yasakurike ahitafata ugutwe gusubizaho ahabwa si Petero subiza inkota mu rwubati ubwami bwanjye subwisi sino mbanaje na mahamagara ingabo z'abamarayika bakazagandwanira ntabahora abantu benshi ni propadiri bose bakunze gutekereza ko Kizito Mihigo kuba yarahise yemera ibyaha nanabona nagiye gute kwari ubugwari kwari gukora na FPR kwari ubukari faiblesse kwari nge naherekera nemera ko Kizito Mihigo ashobora kuba yari muri iyo sansi ya Yesu Kristu yo kutirwa hangana n'umuntu n'umuntu uri mu muhambe ntakiri butange ahubwo agira ngo atange urugero aho ngaho nyine umaze kugivuti niba gufungwa kwanjye se kugira gucinga urubanza ari byo biri mu bisoko yo ku Banyarwanda babana mu bwiyunge ndabyemeye n'ibimbeho nziho ko mbonye none ndibeshya zimbizi ariko nge nuko nabonye ibintu kandi nabonye bigitangira mu gihe abantu bose bamvuga ngo dukiza mutebe mu buyagira bye no hari kizo ibi narimo biraturenze ntago tubizi ntago turi kubisobanukirwa ubu aho Imana yamaze kumuhamagarira akaba yibe ari kumwe nayo niho dusubira inyuma tugasesengura nge nkunze no kuvuga nti ntekereza ko Kizito Mihigo tutaragera no ku kigo cy'icumi cy'ibintu nako cy'igihumbi cy'ibintu azavugwaho kubera ko ibintu yavuze ni byinshi cyane noneho twe tunafite noneho dufite n'amahirwe y'uko nongere nkore neza niyo ndebye ukuntu Yesu Kristo yasize nta jambo n'irimwe yanditse uretse amagambo yavuze gusa ukareba ukuntu bamuvuga kuri kino gihe n'abantu ukuntu bangana noneho utekereza ko Kizito we wanditse waririmbye wavuze igihe ibintu Kizito Mihigo yavuze byose bizatangira gusukumburirwa no gusesengurwa no kwiga ahubwo abantu bazize za kaminuza minsi imyaka makumyabiri iri imbere rwose abaziga kizitoloji cyangwa se mihigoloji nibatangiye bitegure rwose ako ni akantu kanjye nari nashyizemo kanjye ku ruhande rwanjye reka ndekere aho ngaho nongere nsure umwanya w'umunyamakuru negere Bwana Aloys Musomesha mu kanya Bwana Venuste yaravuze yerekerana Damange mwumvise video ze yagiye ashyira ahagaragara mwumvise igeze bikubiyemo ikubiyemo byinshi cyane rwose bitegezwa ntabwo twabize cyane ariko se Bwana Musomesha yurebye uburyo madamu Damange nange bango yivanye hashyushye yari umudamu ni umudamu rwose utazi ufite abuze yaravuze kuva kera ati nta kintu mbuze simburara abana banjye bariga neza nta kibazo mfite na kimwe rwose ariko narambiwe gukora mbona akarengane ngaceceka tukibuka none Kizito rwose bivuze nanone Kizito uzi ko ari umusitari yashaka bahisemo kuba umusitari rwose wa wundi akagira amafaranga abakobwa beza bakamugeraho akaba ubu rwose aba ari kure cyane rwose akajyana imodoka ashaka itaboneka yakatabonana kandi nawe mbona umuntu ngo waguze imodoka ngo ya miliyoni 120 z'amanyarwanda arimo kwirata hariya mu Rwanda Kizito yashaka byose arabibonye byose yashoboraga kuba byose yabibona none turebe ukuntu Roy Damange we yahisemo gufata icyemezo cyo kwivana hariya hantu kugira ngo avuge akarengane ese Bwana Rizi Musomesha yurebye amagambo yumvireje kandi ku magambo nk'ama ya Madame Damange ubona uriya mushinga wawe w'umwe n'ubwiyunge ufite abantu bazagufata nongere nkomeza ngo baza uretse ko n'ubije gukoresha ngo barabarangeza ubona biguha icyizere ki gituma uriya mushinga rwose ushobora kuzajya mu bikorwa bwa Bwana Rizi Musomesha
urakoze Celestini ubuzima nagira ngo mvuge ikintu kimwe gikomeye kuri Damange mu byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri ubwiyunge nyakuri nyine nk'uko bivugana n'imishinga umushinga wanjye n'indi mishinga y'abandi ku byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri uriya mubyeyi urabona Kizito yari umuhanzi uzwi yari umuhanzi unazwi rwose uzwi n'iyenda adatangiye utamya n'umwari mutoya nihiwe ariko na Damange yaje ari umuturage w'i Kigali yego mu mujyi ariko umuntu utazwi urumva mwarimu muzi n'umuntu utazwi rimwe gusa mu minsi cumi n'itanu yamaze kumenyekana ku isi yose kandi avuye ari umuturage wo hasi. Uwo hasi ni ukuvuga ntabwo ari ukuvuga ko ari uwo mu giturage, yari ubwo ari mu mujyi ariko ntabwo ari umuntu utazwi, ariko utazwi. Biriya rero jye utaragiye muri politiki, utaragiye mu ki, yari avuye mu bye ahita ashyiraho kiriya gitekerezo yagize agishyiraho ahagaragara. Biriya rero ndumva sinzi niba twarigeze tubibona, niba ndashobora kuba nibagiwe, ushobora kuba nibagiwe. Ariko murakagira ziriya ngufu ni twagaragaraga kuba natangiyeho, washoboye kugira ziriya mbaraga zigeze hariya. Igihe yavuze amavideo yavuze nako yatangaje, n'ibyo yavuze ni ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane. Nakiri hari bimwe byinshi nako yari yavugiye yavuze, ndakiri tutatavuze atavuze. Yego nyine imyaka uko igenda, hashize imyaka ingahe gito nyine igendeye, umwaka yigendeye, nyuma nyine ari muri gereza, imyaka kugenda kigenda kigenda ntabwo uzi n'abazavuga ibindi mu myaka iri imbere. Ariko bihari ni ibintu bidasanzwe, bidasanzwe rwose birimo, birimo nayo mpamvu abantu benshi bavuze byinshi kuri we, nawe bavuga bati ntabwo ari we, ntabwo ari imbaraga z'umuntu, ntabwo ari imbaraga z'umuntu zakora bibi, z'umuntu gusa, z'umuntu gusa. Icyo rero kubyerekeye no kuvuga n'ubwiyunge, no kubyiyunge nyakuri, aha magambo yavuze muri rya video cyane cyane mu ngamba ya nyuma n'izindi, ariko nayo kubyiyunge abwira Abanyarwanda, atabwira abanyepolitiki gusa, abwira Abanyarwanda ko bagomba gufatanya bakava mu bwoba, kandi bagafatanya bakarekanya ibyo kwishishanya, n'ubwiyunge nyine kugira ngo bashobore kubana neza. Ikintu rero yavuze ntabwo kibagirwa kijyanye na none nyine kubyerekeranye n'aya macakubi twagize aturuka ku kugirwa amakosa abahutu abatutsi n'abatwa, ni uko yavuze yatuye akavuga ati ntabwo u Rwanda rukeneye kuzongera kuyoborwa n'umuhutu n'abahutu n'abatutsi cyangwa n'abantu bibonamo amo. Ahubwo ntabwo numva yabwiye, ntabwo yabibwiye gusa abayobora igihugu n'ingeri zose, ahubwo yabibwiye natwe abaturage, ni ukugira ngo abaturage batazongera kongera gutora abayobozi babo cyangwa se kubatora se cyangwa kubashyigikira kubera ko bumva ko bari mu bwoko ubu n'ubu. Icyo ni kuko ubuyobozi ntabwo ari ukuvuga ko ari uriho gusa n'ubuzajyaho n'igihe cyose, yavuga ati ibintu bigomba kurangirana, iyo ngiva mu izongi w'amoko z'abatutsi agomba kuva muri politiki, muri politiki. Nibyo wavugaga no mu nange mvuga wenda ariko ntabwo ari ukuvuga ngo niwe nabirebeyeho, ariko nange nibyo mvuga ko agomba tuvuga ko ari yagirwa amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa agomba kuva muri politiki, agomba kuva muri politiki. Noneho abanyarwanda tukabana neza, nta kuvuga ngo turarebana ngo turi abahutu ngo turi abatutsi cyangwa turi n'abatwa. Ibyo wabizi ko aribyo tumaze iminsi mu minsi mu biganiro bishize twaganiriyeho. Aho rero niho hazava ubwiyunge nyakuri koko, nyakuri koko. Tukumva ko bintu by'abahutu abatutsi n'abatwa ari ibyakoreshejwe mu buryo bwo kugira ngo abanyepolitiki badutanye, baduteranye kandi badusumbanye, badusumbanye. Noneho wabone uko bategeka, nibyo Vinusi Mukanya yavugaga ati "Dise pour le nyege", ibyo ni ibintu gutanya abantu kugira ngo ubone uko bayobora. Niko byahoze, niko biriho, niko byahoze mu myaka yashize no ku ngoma ya cyami, niko byahoze kugeza ubu ngubu. Aho rero niho ndagize angavuga nti njyewe naravuze muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri kuri ko kubera ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, nyuma y'imyaka 60 y'ubwigenge twagombye gutangira no kumva neza tukabishyira mu mitwe yacu ko izi ngirwamo inyabutatu ngirwamo ya politiki igomba kuva, igomba kuva muri politiki cyo muri bakinga abayobozi bacu ntoze ngiye kuyoborwa, kuyobora bitwaje ko ari abahutu, bitwaje ko ari abatutsi bikarangira.
Murakoze rwose. Tunagana buhoro buhoro ku musozo w'ikiganiro cyacu, kubera ko twavuze ko tuzaba dukora ibiganiro bigufi ariko bisibaritse, nagira ngo ngera akabazo wenda nabaza nka Bwana Francois Munyabagisha Mukanya warimo uvuga ibyerekeranye ko avuga uti madame Damange yavuze ko tutazongera kwemera kuyoborwa n'umuhutu n'umututsi cyangwa n'umutwa, ariko iyo turebye Bwana Munyabagisha mukwizihiza nako mukongera kwibuka mutagatifu Kizito, hari ikiganiro Radio Rumuri yakoze irimo igaragaza uburyo abantu babana hagati yabo twumvise ubuhamya gumwe gumuntu ukomaga ngo kugabatswa mudamu rwose witwa Uwera avuga ati witwa Violet Uwera Violet avuga uburyo yabayeho mu buzima bwe afite ipfunwe byo kuba umwana w'umutwa mutwakazi yabivuga umva ikibiga mu mutima we ikiniga giteye ubwoba kandi kuko icyo cyaha rwose nk'iki cyaha cyakonsideraga abatwa nk'abantu babandi bo guseka bo kunena batari abantu buzuye nk'abandi kandi uwo mwana arimo ndamutse umwana kubera ko numvije rwose yamubyaye ubungubu arimo arakorera PhD muri droit international nyine byerekeranye n'umwe rwanda w'ikiremwamuntu kuvuga ko afite amadiporome yari yasabanza yose yari yatsindiye ubu arimo arakorera arimo ararangiza kugira ngo abe dogiteri muri droit. Icyo kintu nange ngira ngo ngaruka mbivuze iyo ngororyo nduvuze ngira ngo wenda mumwanya bavuga munyabagisha adusesengurire uko kuntu abanyarwanda babonana hagati yabo bamwe bumva ko ngo aribo bagomba bavukanye imbuto bagomba gutegeka abandi abandi bakumva ko ngo ari banyamwinshi aribo bagomba gutegeka abo byose ibyo bizakabirwanira mu arimo guhonyora abatwa banabatsikamiza hasi babuze amahoro ese nawe numva ejo bundi umunyamakuru arimo aganira na konejo cyangwa atari uyu munsi umunyamakuru arimo avuga ati muri uru Rwanda rwacu ubo turimo tuvugana uyu munsi turimo tuganira uyu munsi ku wa kabiri avuga ati harimo abantu umuntu abantu babiri bafite gukundana we yabitsinze yatinya kubivuganya arabivuga wenda nk'umuhutu agakunda umututsikazi imiryango yabo ikababangamira ikababuza kubana ese Bwana Francois Munyabagisha urabona iyo mibanire yacu y'abanyarwanda n'uko ukuntu ikibazo kirekire ndabizi rwose ariko kugerageza kuvuga amagambo avunaguye urabona uku kubana kwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi urabona umuntu afite icyizere cy'uko tuzajya ko tubirenga tugashobora kubana mu mwe n'ubwiyunge nyakuri Bwana Francois Munyabagisha
ugeze neza Celestine kuba iki kibazo kirekire bimpaye ubu nanjye umwanya wo kugira ngo nze kuza kuva muremure nsubiza
kandi mvuze ngo uvuge amagambo avunaguye
tugomba kujya kamengo tukajya tu iki kibazo ngiye kugerageza kukisubiza ni
damanga
ha damanga rwose nk'umwana w'iwabo ni damanga kwi damanga n'umufasha wanjye ni kuvuga umugore ko inanga ntabwo byemewe n'umufasha wanjye wamfashije kumva izina idamanga icyo bivuga idamanga we yarasanzwe abizi nuko noneho iyo kusubiza rero ni damanga rwose ndahera ku byo mvuze nyuma ibyo shusho utanze ry'abantu bashakana bava mu moko atandukanye hanyuma bikaza kubagora ugasanga imiryango iravuga ngo oya 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 nyamara urukundo bararufite rurahari nibaze kare ndakeka ni Venus wabivuze atwibutse ikiganiro cyabaye aho abahanzi ni abantu b'abafilozofe ni abantu bafite ubwenge n'imimerere sosiyete zose zikenera abantu nk'abo ngabo abanyabwenge b'umwimerere zirabakenera nuko rimwe na rimwe dufata abantu tukavuga ngo uriya ni umusarizofu kandi mu by'ukuri atari byo ariko ugasanga umuntu w'umufilozofu w'umusarizofu w'umunyabwenge w'umwimerere ntitumumenye nabyo wenda ndaza kubigarukaho ariko wabonye baravuga bati umwe aravuga ati icyangombwa ni urukundo urwo rukundo ni ngombwa cyangwa ni isamputu wabivugaga ati urukundo ni ngombwa abandi bakavuga bati dushobora kwiyunga ariko ntidukundane ibyo ngibyo si ngombwa urumva ibyo ngibyo urumva izo mpaka za budaca undi nawe ati icyangombwa ni ukubahana no koroherana undi akavuga ati nyamara ubwiyunge buturuka ku kutangwa n'imana ibyo byose ubiteranyije ubizana ukanabishyira hamwe hari ahantu tugomba bitugorana ugasanga bwa bwirinze dushaka kwa kubana n'abantu byanga bigorana ugasanga biragoye rwose kugerwaho ariko igituma bitagerwaho ni iki igituma bitagerwaho ni urumuri urumuri gute hari ikindi kiganiro ndakeka ni wowe Celestine wakinyujijeho kuri radiyo urumuri niba ari wowe oya cyangwa se sinibuka neza hasigaye cya ibiganiro byinshi cyane kandi muri iki gihe ngerageza kugenda ngenda mvuma hirya no hino hose
wenda ukivuze ntakibuka wenda ni ikihe
ni ikiganiro cyakozwe cyajemo umunyamakuru umwe witwa niba ari Jansi n'undi w'umukobwa witwa Agnes
oya sitakure mu Rwanda ntabwo ari njye wagikoze
Agnes hari aho yageze avuga ukuntu umuntu w'umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi w'umudamu yashyingiranywe n'umugabo utari umucikacumu noneho ngo bituma uwo mucikacumu adafashwa ngo kubera ko yashyingiranywe n'umuntu utari umucikacumu noneho umunyamakuru aramubaza ni umunyamakuru gatandazi ampasa rwose ngewe nkuriye shapo umunyamakuru gatandazi ni umunyamakuru koko w'icyitegererezo noneho gatandazi aramubaza atese uwo muntu we yari bwoko kese mbivuze gutyo ariko sinibuka neza amagambo yakoresheje ariko n'amagambo ayunguriye neza umunyamakuru anyese aramubwira ati ntabwo mbivuga ati sinshaka kujya mu munyururu urumva mu by'ukuri hanyuma ariko aza kumvikanisha yuko uwo mugabo uwo mugore yashyingiranywe n'umugabo mu by'ukuri abantu bose turabyumva ko ari umuhutu niko twabyumva kwa kuko bahise bavuga ngo bamwite interahamwe uwo mugore asigaye yitwa interahamwe noneho ibyo rero bikagaragaza iki urumva ntabwo ari abantu si imiryango ariko icyo bigaragaza ni ukubera icyuka ubutegetsi abanyepolitiki bahuteje abantu bafite ubwoba bwo kuvuga ukuri abantu ugasanga ukuri bagombye kuvuga kugira ngo bagire impumeko nziza bahume cyane umwuka mwiza bisanzure babane neza ugasanga baratinya ingaruka za politiki uwanyese aratinya ko yagiye mu munyururu ngo ntawutinya ijoro atinya icyo yahuriyeyo nabyo noneho ninde niki kihapfira ni ukuri ukuri kutavugwa iby'ubwiyunge nushaka kuzana urukundo ururirimbe nushaka kuzana imana niba nta kuri nta rumuri rw'ukuri rwatanzwe ibindi byose mubyibagirwe idamange ikintu yazanye cyatumye abantu mu Rwanda atungurana mwibaze bariya ba padi Nahimana mwebwe radiyo urumuri muri bihangange ba karasira aimable n'abandi bariya umubavuti sibi n'abantu bashimi bakangura abantu benshi bakabakurikira ari benshi ariko cyangwa uriya musore umutware n'abandi nsingiye kurondora ariko barahari benshi ntabwo bari bose ntibajyaga barenza wenda abantu 30,000 bibakurikira bibumva ariko idamange araza umugoroba umwe gusa arazamura kubitisha 100,000 ndakeka wenda 80,000 cyangwa se 100,000
naguciye mu ijambo kandi Francois Nyabagisha amaze kujya nakaze nyine y'amatsiko nari mfite ngerageze guteranya abantu bamaze kureba videwo ze enye gusa nizo ndebye nsanga harabura abantu 10,000,000 ngo zose zibonwe n'abantu miliyoni miliyoni y'abantu bamaze kureba amavideo yose uyateranyije barimo bagera
wongeraho abandi ahandi mu yandi maradiyo bafata ayo mavideo bakayakoraho ibiganiro abantu bakajya kubareba nureba aya maradiyo yose urasanga kuva idamange ku itariki ya 31 hariya ni kanama oya Mutarama.
Mutarama.
Mutarama. Donc, comme je dis, avant de bosser, avant de bosser, na vous, avant de bosser, baba, il y a un peu de temps. Murumva rero idamaje ntabwo ari ibikinisho ntabwo ari umuntu waje ari umuntu ari ibintu yavuga ati ngiye mfite ubutumwa natumwe n'Imana nimushaka ibyo kujya gushaka rationalisme n'iki byose mu bikere ku ruhande none hari ku kintu cyaje kizamo niki ntabwo nuko yavuze ukuri abantu bose bari baza ariko batinya kuvuga yavuze ukuri abantu bari bazi bifuzaga kumva bagategereza kwa ari umuntu kuvuga na Kizito ntiyari yaratinyutse kukuvuga uko kuri rero no uko kuri kwaraje kuza gutoneka igisebe hari igisebe rero ibyo bisebe rero ngiye kubabwira ngiye kongera ngo bake ko njyewe hagati aho ngaho nyine mwabyumvise ko njyewe ntabwo nkeneye kwigira njye ndi damanje ndi umudamanje urumva kuko njye yanshyize igorora we na Kizito njye mvuga ko idamanje ni Kizito wazukiye muri idamanje kugira ngo amwuzuze Kizito yatuzanira urukundo atuzanira amahoro inyuma y'amahoro atuzanira kumva urupfu icyari cyo kutarutinya atuzanira ariko akavuga ati nyagasani ndashaka kukwigana ariko bikananira biramunanira koko Kizito mu ibarwa yandikiye Ingabire yaravuze ati njyewe natangiye n'ubu bwiyunge nyakuri koko kuko ubwiyunge barimo bakora ni feki ni ibintu byo gushaka kwica abantu n'ubundi barashaka kwica abantu ariko namvaga ko nshobora kuzana nkigisha ubumwe ubwiyunge mpereye hasi bukazakura hanyuma tukazabugeraho n'ubwo butegetsi nabwo bukazahinduka ariko aza kugera ahantu avuga ati naribeshye ntibishoboka baramwica ariko bamwica acyumva ko we ashobora gukomeza atararangiza ikiziki ariko Imana yari ifite ukundi kuntu yabibasi inoze idamanje araza aza kuvuga gutobora mwibuke atobora ukuri kwari kwarazingitiranywe imyaka cumi na mwibuke Ingabire asubira mu Rwanda yageze yagira disikuru hariya ku Gisozi sizi bamwibuka yaravuze ngo arabona urwibutso rw'abantu turibuka abantu zazize jenoside yakorewe abatutsi abantu bayikoze mu gihe twibuka hano abantu bayikoze barakurikiranwe ariko hari iyindi jenoside hari ubundi bwicanyi bwakozwe ntabwo yizize jenoside ndetse icyo gihe njyewe abivuga gutyo njye nabaye nk'abavuga ntibishoboka kuki abipfobyeje se kandi ko ari jenoside nayo ko ari iyindi azigiye n'ibindi ikindi kibazo ariko yavuze ati hari ubundi bwicanyi bwakozwe ababukoze nabo bagomba kujyanwa imbere y'amategeko icyo gihe yarabivuze ababukoze nabo bagomba kujyanwa imbere y'amategeko abo yavugaga ababukoze ubungubu twese turabivuga tuzi neza ko bwakozwe na FPR icyo gihe twari tubizi ariko abantu barabitinyaga kubivuga ngo utavuga ko FPR yicanye njyewe nagiye mu Rwanda muri 2013 mvuze ko FPR yicanye navuye mu Rwanda ndi umuyisilamu kuko hano wasaga naho mukagahanga hari hagimbye kubera inkonji bankubise ndababwiza ukuri nakubiswe inkonji bakambwira ngo ntasubira kuvuga ko FPR yicanye njyewe mbabwira nti ubwiyunge mugomba gusaba imbabazi kuko mwaricanye nakijijwe n'iki ngo tujye tuvuga ibintu umuntu witwa Abel wakoraga muri kabine ya Kagame ubu wenda aratwumva Abeli niwe nkesha kuba kiriho ariko abandi abantu bo muri FPR babo hejuru tuba turimo tuganira ngo turaganira ubwiyunge nyakuri ku bwabo bari bandangije ariko Abeli yahamagaye shebuja yari akiriho aramuhamagara ni muri 2013 shebuja aramubaza ati k'uyu muntu ari umukanadiyani bite niko bambwiye nyuma kuko amuhamagara ntabwo twari turi kumwe yarasohotse ajya mu kindi cyumba twari muri hoteli niba ari logorira iriya ya FPR aramuba shebuja rero ngo yaramubwiye ngo nibandike koko baranditse ariko mukundeka bambira ko noneho ngomba guceceka nkahacisha makeya nkemera nkajya mbakoresha mbona nivanyeyo ndazi urumva me ni ukuvuga ngo kuvuga ngo FPR yaricanye ni ikosa rikomeye rya gucisha umutwe ni ibintu rero kubera kwa kuri ukuri turakuzi ko FPR ijya kwinjira mu Rwanda yaje yicana ingabe yarabivuze arabizira ngo kuko yavuze ko ntabwo ari uko yavuze ngo hari abantu bavuze ngo barabona hano mu ntuza bamagufa y'abatutsi ngo ariko ntabona y'abahutu yavuze ko abantu bishe abahutu nabo bagomba kubiryozwa gukurikirana icyo kintu rero urabwira FPR ko izakurikiranwa ubwo sumva wabivamo gute none byabaye ngombwa ko nyuma yaho agomba guceceka kuko nta utinyije uratinya icyo yahuriyemo Kizito nawe yarabitinye gukomeza kubivuga kuvuga ko bicanye ntibusuvuga ko atabibonaga yarabibonaga abantu bishwe benshi yarabibonaga arigisha urukundo none twakwigisha urukundo ukigisha iby'Imana kandi ubona abantu barimo bicwa ntuvuze induru perezida avuga ati utica njyewe si uwanjye ugaceceka ukavuga uti ngiye gusaba Imana gusa ngiye kubishyira imbere y'Imana kubera ko nta kundi uri hari uri imbere y'uruziramire ntabwo wavuga ngo ruziramire ngiye kujya impaka nawe noneho rero nyihute FPR yatangiye kwica itangira yica abana b'abatutsi bavuye mu Rwanda bayisanga mu ishyamba irabica ibica mu mwijima aho abantu batabona abantu ntibamenye ibyo aribyo hari abantu batinyuka bakavuga ngo bajyaga hehe ibyo narabyumvise none umuntu yabivuga gutyo ukamureba ukavuga uti ndabigenza gute none ukumva ugize umujinya ukavuga uti iki ni ikibwa ni ikigoryi ni ikicucu ugafunga ukumva utazanya no kumuvugisha noneho FPR yica abo bana b'abatutsi yica abahutu yinjiye za byumba n'abatutsi muri za Kigali murazi ko yivanze n'interahamwe irica yagiye kwica abagogwe ikomeza kwica yica abapadiri yica abasenyeri ifata ubutegetsi irakubura ibintu yakoze birazwi iza kutaragura abandi bantu ibunda mu munyururu itidora abantu bicanye noneho irangije iti ngiye gukora ubwiyunge ngiye gukora za gacaca nizo za gacaca igafata abantu ikabambika uruhu rw'intare nanjye rw'intare rw'agasurira ry'iki bati niba bakoze jenoside babarunda mu munyururu barapfa tufite mwabonye wagize ikiganiro sesine n'umuntu n'umucikacumu wavuye muri prizo y'igitarama ukuntu abantu bapfuye abantu bose barabibona bari mu Rwanda ibyo barabizi ariko bagaceceka bagadashobora kubivuga none idamanje aza kuvuga ukuri rero ahangara FPR ayitunga urutoki ati simuvugira ariko aravuga ati turarambiwe murimo murica abaturage abacikacumu ntacyo mubamariye ati hariko mugatangira mukaba ba mbere mu kujya kuvuga ngo umuntu yakoze yarebye nabi umucikacumu ngo umuntu ngo arahakana jenoside ni nk'aho avuze ati murimo muraburana urubanza rwa jenoside mwakoze uko kuri rero wenda ntiyakurangije kose yaje ni nkaho nibaze Kizito nawe yashoboraga kuba yakuvuze ariko iyo gihe byabaye ngombwa ku Kizito adufungura amaso yafunguye amaso benshi njye ba bantu bavugaga ngo bumvise ngo ngo abatutsi ngo bishwe ngo kubera yuko ngo abahutu baratewe ngo baritabara njye umuntu iyo na hari abantu benshi na sibye rwose mvuga ngiye uriya ntabwo nzajya kuvuga nabo ariko Kizito yaraje numva ko nibuka njya mu ntebe ya ntuza ya Rudahigwa ngo turebe ikibimutera Kizito araza numva ntangiye kujya aho ngaho idamanjaje numva ubwoba bwa bwoba bw'urupfu Kizito yatinyaga numva burarangiye numva ko gukomeza gutinya gupfa niko korora kwica abantu ni ukuvuga ngo kare nari muganira n'umwana wanjye arambwira ati
ubona umuntu ufite igisuti uko nkunze kubaganiriza ku gisuti kugira ngo bumve itandukanyizo ry'ubutegetsi bw'igisuti n'igitugu n'ubutegetsi n'itubw'inyuguti ubutegetsi bw'ubumuntu ibyo bintu biratandukanye ubona mubona umuntu ufite igisuti umwegere wese ushatse kumwitambika imbere akakimujoroga mwabigenza gute niba turi batatu nidukomeza gukina nawe azaturangiza azajya abyoroka umwe azabyoroka undi ariko niba tumwiroshyeho icyarimwe azabyoroka umwe abandi babiri basigare bakire ni ukuvuga ngo aho umuntu ari hose ni ukwemera akavuga ati njyewe ngiye kuhaguruka ubuzima bwanjye ndabutanze ariko mbutangiye ikintu kiri cyiza kuko ni Imana yabumpaye noneho nanjye ngiye kubutanga kugira ngo abana b'Imana bashobore kubaho ibyo rero ibyo bintu mvuze nyine Kizito Idamange baje kubimisha mu mitima y'abanyarwanda njyewe nkaba mfite icyizere nta nubwo n'icyizere ndafite ukwemera ko igihe ari iki igisuti bari abanyagisuti n'abanyagisuti ko ntabwo ari ubutegetsi busanzwe tujye tubivugisha ukuri nta mategeko bagenderaho nta mategeko bagira kuko amategeko yabo n'ayo mu ishyamba nta n'uzi aho yanditse ariko igihe cyabo cyarangiye kuko bayidamange bagiye kuba benshi kandi abo bayidamange baraza bafite ibivumbikisho bikomeye byitwa Kizito ntabwo bakiza bitwa ba munyabagisha cyangwa ba Aloyizi cyangwa ba Venusi ba Selesini oya noneho ku kibazo rero cy'amoko kubera ko amoko yagiye akoreshwa yazanywe n'abanyepolitiki akoreshwa n'abanyepolitiki ni ibintu bigaragara nibo bayakoresha kuko iyo abanyepolitiki batabirimo abantu barahaguruka bakaba umwe baba umwe barasabana bagahumeka neza muzarebe iyo umuntu wenda yitabye imana inangana hehe abantu baragenda kuko abatari igikorwa cyakozwe n'abanyepolitiki ari abahutu abatwa abatutsi bose bajyayo noneho kuri cya kintu rero cyo kumva abantu barapobejwe njye birambabaza kuva kera ukuntu twajyaga tugira ibyuriya mudamu wo muri etaje ni uvuga ko ari umutwa wise uri mu biswa abatwa akabaruke ukuntu twagiye tubikinamo na n'ubu hari imvugo mu kinyarwanda dufite zo gushaka kwisekera abatwa sibo bonyine n'abahutu ni kimwe ariko ibyo byose ibyo bintu byo gupfobya umuntu uhereye ku bwoko bamutwerera bamuha kandi ari umuntu tuzi neza ko ari ibintu bya politiki bizarangizwa n'uko ubutegetsi bw'abanyepolitiki n'abanyepolitiki badafite urumuri buzavaho bugasimburwa n'abanyepolitiki bafite ubumuntu abanyepolitiki bafite urumuri rw'imana cyangwa se imana ariko atari ya mana ya bakambanda n'abandi imwe na Kagame yajyaga ahamagara avuga ngo izamuhamagare ntabwo ari iyo ngiyo njyewe ndavuga imana umutima roho urumuri rwo rujya mu bantu rukabigisha kuba abantu bikabavamo bagahumeka ineza bumva basangira n'abandi bakumva ibyo kuvuga ngo uriya ngo avuka hehe uriya akomoka hehe uriya niki ni umuntu arahumeka umwuka ahumeka akawumuhemukiraho nanjye agahumeka ngibyo nubahirije igihe cyanjye wari wampaye
inota yarenze ariko nta kibazo byari byananiye kumuhagarika cyangwa kutamwiza mukubera ko ibyo mvuga numvaga biba binyine bisubiza ikibazo nari nabajije ndagira ngo rero ndabona rwose maze kuba saa tatu n'iminota 50 n'amasegonda arengaho ni ukuvuga ko tugiye kugera umusozi w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo mpe buri muntu rwose amasegonda 50 noneho ndabihindura noneho ntabwo bikiri umunota ni 30 segonde namusanga n'ibibazo rwose buri muntu agende atubwira uko abona iyi ngingo y'umwe n'ubwiyunge nyakuri abona bizagenda birebewe nyine mu maso Kizito Mihigo hamwe na madamu Idamange kamera ko izana rizi nzi ko ari gukunda kuvuga amagambo avunaguye amazuru amazuru wose uwe dusoze ikiganiro cyacu bana rwiza muzomeje jambo ni byawe ariko mungure mikoro nibagiye gufungura mikoro
urakoze cyane Celestini ndarangiza rwose ndamasoko n'amwe ntabwo nubwo nanyagezaho hari inyandiko mperutse gutangaza ifite amapaje 45 nise Rwanda impinduka y'ubwiyunge nyakuri ubwigenge busesuye n'ubwisanzure mu Banyarwanda muri iyo nyandiko navuzemo ibintu byinshi nyine ariko nashyizemo nagereranyije ibi bihe turimo nibe twigeze kubamo nafashe imyaka kuva muri 50 kugera muri 62 tubona ubwigenge n'imyaka kuva muri mwaka w'2010 kugera mu mwaka w'2022 mu mwaka utaha mbona ibihe turimo ni nk'ibi bihe bya myaka 63 ishize aha rero kuri uvuze Kizito Mihigo uziko yatangiye uriya mushinga yagira mushinga mu Rwanda mu mwaka w'2010 hariya nabonye byeho twatangiye impinduka pe ariho yatangiye uko yatangiye n'umuntu utari no muri politiki voilà muri make nkabamana rero ibihe turimo ubu ngubu tugera dusakira umwaka utaha wa ubwigenge ariko noneho ubwigenge bwa nyabwo bw'abanyarwanda n'ubwisanzure nabona turi mu nzira nziza rwose turi kugenda tubwegera ubwo bwiyunge nyakuri tugiye kugera kunyura ku ndunduro yabwo n'ubwisanzure bya buri kuri kuza n'ubwigenge bwacu abanyarwanda nyabwo kuko nyabwo muri make nicyo narangirizaho murakoze
urakoze rwose ndumva nzaguha umwanya nko kuwa kabiri isano wifugezeho amagambo arambuye tunayiganireho nagira ngo noneho umwanya bwana Venuse nawe atubwire masoko n'amagambo rwose umwanzuro wa kino kiganiro bwana Venuse ijambo ni ryawe
urakoze cyane bwana Celestini ntabwo ntindura bizi icyambere nshaka kuvuga gusa ni uko amahoro twese turayakene kandi turayashaka nta kindi ubwiyunge bukene nta kindi kintu tutari gushaka ubwiyunge turashaka ubwiyunge kugira ngo tubone amahindi nzira hanyuma abavugaga ngo abacikacumu baba batandukanye n'abandi bantu ndagira ngo mbamenyeshe ko twese njye ndabyemera cyane twese turi abacikacumu twese turi abayidama twese uwavugaga ngo abacikacumu ngo ntabwo bakuzura minibisi yashaka kubasuzugura yashaka kubakoresha nyine nk'ibyo ukoresha bo gusuzugura Ibrahima njye amaze kwerekana ko atari byo bariya abantu bose babonye bitabiriye revolisiyo ya Ibrahima yubise revolisiyo bariya bose bagaragaza neza ko imbaraga ziri ku ruhande rw'abantu bose baharanira amahoro ashingiye ku bwiyunge ndekeraho makosa
murakoze rwose bwana Franco wowe ntabwo utinda kubera ko wari wabaye nk'amagambo wasomye urasomorora urongera urarangiriza rimwe wari wamusobanura 20 kugira ngo nawe ugire icyo utubwira ku muzambo ry'umusozi muri makeya bihiriye rwose Vincent Gondi ariko mukari afunze amasoko yose ataragiye
nanasomye kenshi na bize neza narangiriza ku tuntu tubiri cyangwa dutatu ariko vuba vuba ubwiyunge nyakuri ngira ngo abantu bumve ko ni ubwa bose buri muntu ahereye kuri we kwiyunga nawe ubwe n'amateka y'igihugu ubwo noneho n'abandi hari ukundi kuntu izi migazi tuzagendamo kugira ngo abantu bose noneho hagende haboneka abantu bagomba no kwiyunga n'abandi kuko ariko buri muntu ayereho yiyunge noneho ikindi kintu cy'ubwiyunge ikiza ni uko n'abari abanyagisuki babufitiyemo inyungu kuko ubwiyunge buzatuma turangiza uyu murage w'inkaba kuko iyo utasenguye neza ugashaka igihugu cyacu usanga hari umurage w'imenamaraso muremure cyane ubwiyunge rero nibwo buzatuma turangiza neza tukarangiza ntibizanasubireho urumva n'abariya rero bari abangaba barimo la bakorera icyarubozo bishe bakizito bakajya bati abo nabo ntabwo tuzabajugunya kuko iyo urebye inyigisho za kizito nizayizamange zirabakangurira kuzibura icyo ni kimwe cya kabiri na muri iki kiganiro nashatse kuvuga ni uko iyo tuvuga ubutegetsi bw'igisutsi byumvikana ko cyangwa iyo abantu bavuga ngo leta y'u Rwanda njyewe ndagira ngo nsaba abantu leta y'u Rwanda bayibagirwe kuko nta leta y'u Rwanda ibaho ntayo bayibagirwa ntayibaho iyo bavuga ngo amategeko ngo bagiye mu bucamanza babyibagirwe ntabibaho ubu mu bihe turimo hari abantu bafite amazina nibo babazwa ibirimo biba nibo bagomba kubazwa ibirimo biba abo aya mazina arahari ndahera ku izina rya mbere Tito Rutaremara ubwiyunge buramukeneye akeneye kumva impanda ijwi ry'impanda impanda y'ubwiyunge nyakuri akaryumva akabwira bariya bapolisi mpyisi birirwa bica abantu bagahagarara afite ubwo bubasha bwo kubivuga nababwire Tito Rutaremara ababwire azirikana ko igihugu yare ibere yishwuze konka bamwe bakarimutuza ntaryonke ariko akaza kurigeraho yira ibyoroga icumi nahaguruke Tito Rutaremara undi muntu ubwire Makuza Bernard n'urungano Makuza Bernard nahaguruke narebe akababaro k'abanyarwanda yumva impanda ya Idiramani ye kureba ngo ari muri FPR kuko ibya FPR byarangiye DPR ibyo byarangiye rwose bave mu kurota byarangiye ariko ntabwo twifuza ko birangira ngo nonone birangire mu maraso oya nibirangire neza Imana Kizito yatanze amaraso ye arahagije kuko amaraso ya Kizito ni zahabu irenze simbona impamvu tugomba kongera ahandi hagomba kujya ahandi oya ndabaza Makuza Bernard undi muntu bazi ndabaza Zitukwamankuru ndabaza uriya iyamuremye aya ngo ni perezida wa sena iyamuremye ye nagerageze abe umuntu yo kwitwara nk'abategetsi bo kuri Repubulika yo kwa Habyarimana bakomeje kureba mu mwijima bakareba mu marinete y'umwijima ntibabone yuko ibintu birimo ibihe birimo bihinduka ntabwo ngiye kujya mu byinshi kujya muri detaye murazizi ariko ndamusaba kugira ngo agire umutima afungure amaso atabara abanyarwanda yumve ijwi ry'impanda ntabwo rirarenga undi nawe mbaza Donatira irindi yitwa nde Donatira uriya perezidante
mukabaramba
nawe ibyo bintu ndabibaza abo ngabo nabo nibo ibiba byose niba bafashe abanyarwanda bahaguruke dukore revolution y'ubwiyunge iyo version y'ubwiyunge igomba kuca kukuri ukuri kutaryana ntabwo ari ukuri kunigana kuvuga ko FPR yicanye nta nubwo uko kuri iyo revolution turimo dusaba y'ubwiyunge ntabwo dusaba abantu gusaba imbabazi kuko ubwiyunge ntabwo busaba imbabazi wowe wabyumvise wagezweho roho y'Imana ikakubwira ijwi ry'Imana rikakubwira impano ikakwinjiramo ni wowe wiha amahoro wamara kwiha amahoro ukayahumekera n'abantu kuko iyo ufite amahoro urayatanga ariko iyo ufite amahoro ntayatanga ariko iyo uyafite urayahumeka abo rero nabo ngewe ngatuma no ku miryango yabo abo bashakanye ababafite abana babo bumve ko iyo mpamagaza nabo ibareba
mwumve ko nabiye mpamagaze bare taramerutse kumva umwana wa Bizumuremyi atabaza ko ise bari bamushyize mu bino mu bihome uribaza ise yabaye premier ministre asingiza FPR agera gute ariko birangira bamushyize mu
ndabute ndamuremyi
Amuremyi urumva uwo mwana
ariko urinda rwose bwana Francois indota yaducitse
icyo cyumvikanye kubera ko gusa abantu bumve ko iyo mbwira ngo imiryango yabo cyaba indi bavuga ngo icyaha ni gatozi ariko tujye twumva yuko umurage niba dufite duhabwa umunani ku babyeyi bacu uwo munani tuzajya tumenya twirengere na lopasifu yabo noneho icyanyuma akanyuma gatoya ariko gakomeye nicyo nisabira abantu bakurikira radio urumuri hari aho numvise ibiganiro nawe sisitini nabyumvise ubivuga n'abandi abumva bavuga umusore Bahati bakavuga ngo ni umusizi ndabisabiye ikintu kimwe musigeho kumupfobya Bahati ntabwo ari umusizi si umusizi gusa arasiga ariko Bahati ni umufilozofe ntimurebe imyaka ye murebe ibiganiro bye mwumve ibiganiro bye murebe uburyo avuga murabihuza n'ibya Izamanje ubushishozi ubwitonzi imilite sinzi ukuntu umilite
kukoroshya
basitse bakavuga ibintu muri douceur ntabwo ari ibintu bya muntu usanzwe nujya kumva ikiganiro cya Bahati afite inyigisho n'umunyabwenge mwimerere uko uri hejuru mu rwego rwo hejuru njye ngasaba abanyarwanda abakangurira kuvanaho ishusho ryo kuvuga ngo ni umusizi kuko turabizi ibisigo ni ibintu bikomeye ni ibintu bigoye ariko ibisigo ni ibintu bigoye ni ibintu mbese abantu ariko mwumve ibiganiro hari ibiganiro yagiye ajyana n'abanyamakuru mu byumve harimo inyigisho zihambaye zikomeye cyane naho ngaho ndangirije ndasaba abantu mwumve Bahati ntiyapfuye abanyagisuti bashobora kuba batwaye umubiri we ariko ibitekerezo bya Bahati biradufasha kubaho mu ngo no gutekereza kubana n'abantu n'abandi mwumve Izamanje mwumve Kizito hanyuma murebe ngo ubwiyunge nyakuri burimo buraza